Hei tikaruake i te tarina. E whai ake nei ko ngā pūro no kōrero o te wā.
Mauri ora e ngā iwi e whakarungo mai nā ki e nei ko hinga kōrero mō te rohe o te waiariki, mō te moana a toi mā wātea, ko Kahi Stevens tēnei. Ka rungo ka mātaki anō te motu i ngā whakanekeneke ki te whare kōti o whakatāne hei tēnei wiki. Ko te akiaki tonu i ngā whānau ki te tūhono ki te whai i te kura reo o te whakatohea, ko i neita Renee Shepherd o te whakatohea. Kia ora. Ka whakaemi ngā kamupene me ngā tāngata te kaumātoru ki te whare kōti o whakatāne mō whakaari te take. O ngā te kaumātoru i ara mai i ngā whakawhiu a haumaru mahi e pāna ki te pahūtanga o whakaari i te marama o Tīhema i te tau 2009. Inā hoki te whānui o te kaupapa nei kua puta te karere a te tāhū o te ture ka whakapāhoria ngā whakanekeneke mā te pāhotanga mataora. Hei tā te pūrongo a te tāhū o te ture ko ngā rangi te tuatoru me te tuawhā o hune, ngā rangi ka noho, ka whakarongo, ka whakatau i ngā whakawā. Hei tā te pūrongo anō ko te pāhotanga mataora tuarua mō te hunga, ka re e tāia te kuhu ki te whare kōti, nā te maha o ngā tāngata nā reira, ka whakawātea he wāhi ki roto tonu i a whakatāne mō te hapuri me te hunga pāpāho anō hoki. Ko te akiaki tonu i ngā whānau ki te tūhono ki te whai i te kura reo o te whakatohea ko i neita Renee Shepherd o te whakatohea. Hei ngā rangi whakatāroa nei, ka tū ko te kura reo o te whakatohea e kia nei ko te tohe kura ki o peke marae i Waioeka. Hei tā Renee Shepherd kia tūmeke FM i te rāwiki, ha ngā tū i te reo ko te whakakotahi, ko te whakawhanaunga ētahi o ngā hua hirahira o te kura reo nei. I te mea kā hei tonu te whakapā ki ngā whanaunga no ngā tōpito katoa o te motu. Tētahi mea hirahira mō Renee Shepherd arā te kite ake i ngā whānau, te ako tahi, te wānanga tahi me te tū honohono anō. Hei tā Renee Shepherd i tērā o ngā tohekura i te 2019 i o Marumutu neke atu i te 2014 mano pea i whakaemi ki te kura reo no reira erikarikāna ia mō te hui kura reo hei ngā rangi whakatāroa. Akiaki ana a Renee Shepherd i te hunga o te whakatohea tēnā whai i ngā rehi tatanga kai whakatohea ira kau ira NZ.
E te iwi e whai ake nei ko ngā kōrero hākinakina.
Te whutupōro haruru ana te papatākaro o tā Gordon Titchens i nanahi nei, i nā hoki ngā whiringa whakamutunga ki wānga i arangi uru me maunga nui. I tuki ngā kapawāhine e rua me te titiro anō o te marea me nā ka Wikitoria anō a rangi uru mō te wā tuatoru ka hāre rā nei a Wikitoria kia maunga nui. Hewi i te mutunga o te tākaro hirahira i eke panuku a maunga nui. I putato rātou ihu me te pīti i a rangi uru 25 ki te 24. A ko te kapawāhine o maunga nui ngā toa o te whakatātai whutupōro mō ngā wāhine toi oho mai mō tēnei tau 2021. Kā te ake rā e ngā iwi koi nei ngā kohinga kōrero me ngā kōrero hākinakina mō te rohe o te waiariki, mō te moana a toi mā wātea ko Kahi Stevens tēnei. Kia ora.
Nā te māngu.